but you got me fantasized. Kwani mimi nataka tu uwe mine. Ukinikatani nitabaki na wazo. Unavyotingisha tingisha tingisha girl. Roho mtakatifu sasa imenishika. Ukizungusha zungusha zungusha girl. Roho mtakatifu sasa inanipanda. Hey, moyo inadunda. Dibi dibi roho inadunda. Dibi dibi nikikupata. Dibi 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 dibi. Moyo inadunda. Dibi dibi roho inadunda. Dibi dibi nikikupata. Dibi 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 dibi. Girl mina pendo na ve shake your wololo. Shake your booty girl, shake your wololo. Wine your booty girl, wine your wololo. Wakani baki ni me lose control. Shake 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 your wololo.
Cheza kwenye pool, cheza kwenye pool. Unafanya mimi na lose control, mimi na lose control. Vile unavyowan cheza kwenye pool, cheza kwenye pool. Luka kwenye dance floor njo tu dance ni. Toto mini gusa umini tachi. Mus mus mama ebu ni tichi. Mimi na lose control.
Luka kwenye dance floor njo tu dance ni. Toto mini gusa umini tachi. Mus mus mama ebu ni tichi.
Shake your wololo, shake your.